huo ni ufunge, sitamani mwingine. Natamani moyo wangu nikupewe, nisiende kwa mwingine. Mwanzo nilijuta machozi, maumivu ya mapenzi. Sikutamani kupenda, wewe umenifuta machozi. Nimesahau enzi napendwa, nimezaliwa ili nikupe furaha. We malikia pepo ya dunia, umezaliwa uniponye majera, mawazo ghasia, nimetulia. Oh, I love you. Hapa mvua ya makopa inyeshe, ishuke, nilowe. Nalivyofundwa kukaba, funga mlango tukeshe, nikupe, utoe. Sauti yako kama ndege wa mwituni, bini wako usitoke ubavuni. Tabasamu lako mfano malaika mbinguni. I am so deep, deep in love. What have you done to me? Nimezaliwa ili nikupe furaha. We malikia pepo ya dunia, umezaliwa uniponye majera, mawazo ghasia, nimetulia. Oh, I love, I love you. I love you. I love.
Thank you.